no ba jua ke di tong ha ba mpona ke tsa hula 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 they were too quick unjaja ba bona sa fele mathata na ke tsa hula 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 hala ke na lwa ke di pula hala ke sukula Impa ke fitile hara di fefo ke fitile hara meleko badula badiyo badiya ta hari wina Impa pelo di bushoko umbuze tsela ke sipa ke hitsa maile le di poko o skampona ke le so khala ke hlapa ka meyogo Sale ke na le toro mare ho se na ya mpha le toro skampa na ke le so khala ye hlapa ka meyogo sale ke na le toro mare ho se na ya mpha le toro ke tla fisha mona no ba joa ke di tong ha ba mpona ke tsa hola 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 Ba bona sa fele mathata Na ke tswa hula 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 Yeah I made it Yeah I made it.